midowga ardayda koonfur galbeed Soomaaliya daafuriya tobar ciwaan sheegu sayaa xirfado asaasiga ah caafimaadka kaas lan qowdaya qontan arday oo ku shal dareerta iskuulada magaalada Baydhabo si kor lan qaada tayada qibrado ardayda baradaas caafimaadka qaybasha shal dubanka tobar kun iyo waliba uu sayaa mid muhiim ah xirfadleyda caafimaadka ayaa intiya dareerta la ka barado doona aqoon la xiriirta ahmiyadda iyo in la ta caafimaadka asaasiga oo bilaaban ee barashada caafimaadka guud ee la barado waa hana kumide ardayda lanqobadiya tobarka ayaa mahadnaqeen gudoomiyaha midowga ardayda koonfur galbeed iyo macallimiinta tobarka siyaasi ardaydu iyo muhiimadda iyo in la ta barashada caafimaadka
mahadnaqeen gudoomiyaha markaasi programka ku shaqeey walaantii oo tolan deer fan ardaydu goobtu uru badan fadhayda lahayn iyo ku mahadnaqay markala maadmay mahadnaqay ardaydu oo markaasi oo kaga naceen intii markaasi tobar gaadan oo ardaydi markaasi iyo iskuulada la kooli kulli jeelamaan holna may buu kartadii iyo aqoontii la kooli intii aan markaasi programka ku faa'iideysan iyo ku mahadnaqaan kulli programka si madaxa barashada madayda uu sheegay may socdayeen lama usbu lamadaas usbuuna may linku baanyahay intii markaasi fail lingaad xaalad oo markaasi degdeg u dhayaas waan maalin kasba ku dhayayta gabadha suuhas inuu ashiil karo kor marka walaa markaasi isbitaal suulana rooro anti markaasi ilku maarama muhiimad horta taasu
tanu magayay insaan abdullah oo ku soo iskuulkaal ay meeba geek intani ninka qowday barnaamijkaas oo ka magac barnaamijkaas oo la raab basic health meeba ninka qowday barnaamijkaas ee arday koonfur galbeed iskuulad koonfur galbeed ee deedan kama haysin sidii sin barnaamijkan ninka qowtay waan eedan ka faraxsan intii barnaamijkan in qowtay
maay meeba leeyay nurta aadan dare ee kumid ee ardayda KGS primary and secondary school geek meeba intani ninka bilaawday programo sawada u lama isbu kaasoo weyn sheeyay basic health skills meeba rajay intii fail ninka dhabaa doona meeba nantu kumahad eeliyay midowga
maay waliba leeyay aamina xasan maxamed waliba kusoo la suul maamur primary secondary school geek waliba intani ninka bilaawday barnaamij ligmaawo basic health and skills all nuqawadan lama isbu waliba nin qowday amno aabiyay midowga ardayda koonfur galbeed waliba rajay oo ka faraxsana intii aan asiyo ardaydu ku faa'iideysan doon umnaga
dana mahayl raxamdiis fali ibraahim oo ku socoto baydhabo model school geek may banin bilaa training walam isbuuc inta ku socdo may banin in socdo doon lam isbuuc oo gargaarka degdeg ah insha Allah may barajantii oo sifayn ka faa'iideysan doon ardayda may ban tan ka mahadna qayb bahal midowga ardayda koonfur galbeed oo geek qaban qaawidi may la training kaas tayadeeda ma
ano may leero habi ibraahim daraman oo ku soo iskuul maareefa geek may bantan in ka qowday training oo la misbuu ku soo doow oo ka soonay qaban qaab gudoomiyaha arday midow koonfur galbeed waan may barajeen intii uu safeelan ku qayb qaadan doon
maamay balareen urdin saaro ka soo oxford school sheesharo primary secondary school geek may ba ku qayb naganay ma ku qayb qaadanay training ka soo ay first aid ama gargaarka degdeg ah ka soo haqaban qaabeen midowga ardayda koonfur galbeed ana soo inka tir galay intu ku faa'iideysan ardayda Soomaaliyeed gaar ahaan ardayda koonfur galbeed
ugu dambeyntii gudoomiyaha midowga ardayda koonfur galbeed Soomaali oo daafuriya tobarka Muqtar Abuukar Garoosa usoonu ku warbiya tobarka ujeedada lagu leeyahay in la qowdo ardayda iskuulada Baydhabo
tobar oo la ka tobaro arday oo la tobaro xirfadaha caafimaad oo hore first aid ki iyo walaal kale la xalmaalo iskuuladka geekrin suur galay tobarkaas ay tahay in goobana way ba kumidaha iskuulka Shicisharow iskuul al-Maarifa iskuul Model iskuul al-Ayni Kawaadir Koonfur Galbeed Maamur iyo iskuul al-Fursan oo ku socdaan min shan arday tirada ay raasilay 40 arday 40 kaas ay tahay arday way tobarkaas soo socdo doonaa muddo lam isbuuc ah way baan la sii doonaa shahaado